yande joh no wittodi e min taa capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder koye kibaruji men ni ko watta mosola heɓo dow fi caɗale gonɗe caka demoɓe duroɓe noon ni ɓe leydi Niger e Tchad waɗini natoɓe hakkunde no wonno waɗi portal maɓɓe ko balɗiɗi nder wuro Difa. Bortaki ki pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi farɓangere wonƴi tagol bakaji ni hande subana ɓe gaɗi ɗum gam ɓe jingana filla durudidde e wonƴi tagol bakaji. Yewtere men pindinol ni handen haalatando filla haalaji perpeneji gonɗino filo dow raaɓo ñaw coronavirus tokko min on nam pittol haalaji nder kibaruji men. Ɓiɓɓe wuroɓe capanɗe jeego e jeenayi ɓe bani bangu nder région Tillabéri hawtade e maire wuro gon kamɓe mbara talata ɗiɗi nowru novembre noon ni pelle hano felloɓe noon ni daɓɓiniɓe domiɓe sappo e joyi tan keɓi jottoyi wuro nder andinore nde gomnati waɗi kenga nayi lewru novembre nder andinore worden andini ko leydi din no nder yurminagol noon ni ko balɗe tati ko fuɗɗa handen mawne joyi lewru novembre hitande ɗo ɗiɗi e no gay e go'o. Sigila natol hakkunde caka duroɓe e remoɓe no woni no waɗi illa alarba bittiɗo noon ni gidal natugal caka natoɓe hakkunde noon ni dow fi demal e durgol ɓe région Difa leydi Niger noon ni e kanem Lac Tchad noon ni dow fi caɗale ɗe ɓiɓɓe wuroɓe gomɓe dow kerol leydi Niger e Tchad tawa. Abba Koura Agi ɓi leydi Tchad noon o fantini jadimin Mani Moussa.
Notre objectif
mana komin goni e tefude durbi didde e fitinaji kam fu e guykaji dabbaji yaade kalkol muɗum hedde Tchad de basi gonno wodi min tefa lawol narral noddude bandiraɓe amin ɓe leydi Niger nder tefongol sangare mum min jaha nder lumoji ɗin gaɓiɗen godi gollidoɓe hedde nokkuje ɗen fu wodi miɗen ɗuuɗi sanne nder pelle ɗen gana waɗa nimɓe capanɗe tato ko tawa nder fedde fu se jeyɗo dabba wari haalandemin min gaɗan andinore ɗen misali se dabba halki nder Difa fedde nden no fiyanan callalol ɓe gingimi na ingurti wiide ko dabba manejo wujjama ma halki nani nonde muɗum ni min gaɗirta tewtewru ndu dabbaji kewɗi du jitama nder majju
on retrouve on avait fait beaucoup même.
Horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi farɓangere hano wonƴi tagol bakaji noon ni ɓe leydi Niger Agir Plus fadda ɗe leyɗe yahe fedɗe leyɗe yasin hawjiɓe filla duruyidirde e wonƴi tagol bakaji noon ni nde leydi Niger Oxfam Niger e Caire International noon ni Niger e Burkina kamɓe gaɗi ɓurtaki handen subana illa stade général Seyni Kounthié fa rompo justice noon ni koɓe tuugi ɓe nangana hano batu joɗa kalen gongu no waɗe koppo 26 noon ni gongu no waɗe nder mbiyen ni hano wuro glas gow noon ni ɗum ɗo nani fama ka jadimin Adama Dawati waddi yawo duvon
talkuru ndu min mbindi hollude ministre jaayi e laddeji mo Niger on min ɓeydan halde dow fi wonƴi tiggol bakaji yimɓe ɓe ngala bawɗe ɗum ɓuri torrude ɗo Niger yaade nder leyɗe duniyaru fuu minen pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi dow lawol gollidol e gomnanti golla gam faddade baasi ko wonƴi tagol bakaji o waddata o fiidu ɓe ɗum ɓuri torrude woni rewɓe e ummatore ndenne no hani nder tefanol majjum mosola hokku de rewɓe e sukaɓe ummatore lawol halde haalaji nafooji ko durwi ditta e fi wonƴi tagol bakaji miɗen gatta dande e gomnanti e wadde ƴamɗe hawrude jawdi yaade to pelle leyɗe duniyaru gam durwi didde e fi wonƴi tagol bakaji o ɗo nder
Niger également au Niger
toɓole e bonondaji mum ko handi taɓɓe illa hewtaki ka woni hoore haala yewtere waɗani kengal lasara yewtere inditirane duniya am jango nder suudu finatawa leydi France e Niger Jean Rouge noon ni nde ñamey ɗum waddi filla mun waddama to baɗo coɗa kale noon ni ko wonno waɗe de Nations Unies dow filla wonƴi tagol bakaji ɗum ɗo nani famaka ano jus on fravo noon ni hokki jadimin Michel Dijé.
Ma planète demain c'est une émission.
Ko wite ma planète di demain duniyaru an jango no yewtere non de IRD nokuto teteru do fi yadu yeso watte sigili dun hautade radio France Internationale RFI kambe nokuto jande watte Paris. Mana mun woni halde chadale maude ko tawa der fi jaye e ladeji yade to haurinde witende COP wonde hore mun ton Glasgow. Hautade hore be leede dubi joydin ko dum domra e hebande fi o mosala dun tama kana hokkude habaruji wida goliyaje to dawrobe e hojude labi lobbi do filla wadobe wida gol domu sey alla e garol maud agreement tawado e jonde don der nyame kambe minen wadobe tewteru ngolobe do fi arzuku ndia e basi ko tawa der bonondaji ndia misali don der nyame
der andinore de andini dowla wal internet mun joy lewru novembre fedde de nations uni hawjine filla nemaji e demal fawononni wadi do golle biro mun tati gondi do kiri tati di lipta ko gurma be kokkan sembe nangango bibbe roobe gombe do kiri tati der sigila golle mabbe ko dubi yadi e noga e go o he dubi yadi e noga nonni fawo no sini wallugo tiede amerika million chapande jetti e tati e ujine chapande jetati gam faabade himbe million go o he himbe ujine chapande jeego e tati nonni be fi nyaw coronavirus memi e tadale de himbe gadobe chokaako dabbaji e chonnube kulle durungol e demal nonni ko himbe nawtorto dalle Niger ni tawa hitane hikkade dungu mabbe wodai no kalo do inde minister kawjide e muraduji hano leydi din e leyde yasi nonni der juraki ki o wadi der region on nonni fantini gada juraki ni o wi de lamdo jabi nonni hano gomnati leydi Niger nonni no sini dawrudo dabar nonni ko watta mosola hebo nonni don do wadi ni har ko watta hano kalo do inde minister o Yusuf Mohammed El Mukhtar nonni o fantini jadimin Abdullahi Hausuk
atakece de zanga mukunamana
der rabinol hala sabi en ko dungu hikka gu endanni wodai basedda durdude den yettore alla kudo wadi der majji fodde no hidira seni ko bendeno ko watta ko yottu mo wuri mo alla yaari gulu ladde kandu ummi nyaami no kuje kewde buiti dimma hudo ko endan den ne no hani no dabare dawre ga hebude mosola sador maji himbe be e dabaji mu gese den nokku nokku gadi gan no wodi to awre mu kan woni gartaki no awe no awe witenu fadungu gun yehowi yorodu wadi abatti e ko wode kan en du bangi der gese den diyan dan sakitaki gomnati wattimi min jilo min yewtino no dungu gun enda wader hikka gan dum fama no dawre illa joni ko watta himbe be enda kebane ko burda itani hikka de enda
zuwa waccan babu matsala
yautinaki gadaki do fira bunyo coronavirus jeddire deni beydorake del leydi Niger ko firo diri e jeddire wittine no dum hollira der portal gal ministry be gadi kenga nani ko Soumana Amadou firti e demgal fulfulde
ko watti himbe hemre e sappo e dido kanyum woni ko yi'a latibe nangi coronavirus o endan e le jeddire nde ko watti himbe chapande jetto e nayon kayen wonno e der jeddire jabbir nde endan ko wonde e nyangu dum duk le region mo nyemey wadaina himbe chapande joy go'o ko nangi ko heydi region mo taba noga e jeegon sappo e jeneen agadez sappo e nayon zender didon der region o endan mo maradi dum wonno ko sawar ministerube haali kenyan do gallu nyemey e le nyala chakitide endan nyangu wari himbe hewbe sanne en der region mo nyemey kanye region mo agadez dum wadan ko to himbe sappo ko ma en der jeddire wotarnde alla e no fi o wonno mawndira ni en dan dum wad ko gouvernement waji labi hokkude kibaruji e do fi on en dan himbe tinno dawtono labi jojjinaade ko hisentu himbe ngudo nyaw coronavirus non non du himbe be kinno ya tufu e tufu gangal hisentu do nyaw coronavirus gomnanti leydi Niger haali wiide keno sigili jahale didi mawde wadugol pesogal ko hisentu coronavirus o en dan do ya to hitan dunade gonde endan timmoto
ganje hol yeso hebo do fi internet kulle jaman nonni wadi kengani do der gallu nyemay hawrinde beydol andal o wada ganje otinagol wadi do kokkol hano internet o sembe nonni de leydi Niger do ardangal hore be pelle jinganoje bibbe leydi gattol jungo UNESCO nonni nani famaka alen kiindu o hokki jadimin Ousmane Mamoudou
l'UNESCO a mis
en federal dunia hawjene fila fina tawitende UNESCO kanyu jojjini kulle godon gabbatte etude sembe internet don dugang tay kitade mangu internet der leede den endang golla mangal won ko wada e do fi on ko watta kulle hemre e jenay kawon ko jojjina gam fi on le leede afrique endang senegal kanyu won ko fuddi wadde jande do majjum joni benen kankay wadi jande jaati timmune e do majjum leede niger du enu latni du kondani ono wiregol do majjum to jande ne endani ko yida do majjuni woni golle ruggol on kulle jaman deedo ko hala dum ne jeewa wuro fu jonnon jande gadaama yaade e gomnantiji din jande gadaama du yaade e himbe halobe do inde bibbe leedi sabu kambe du nokku mabbe wana ko haani yebede no
ndurgo lawol jena bere nonni ko wonno wadde ko leede afrique nonni yennange cda woto lak no wonno wadde leedi senegal der gallure dakar nonni jodduro gadamo kengal leedi niger hebi nokku didabo nonni jango de lamdo jabi asawi duro chakitingo ko tefol coupe nonni no watte chaka leedi senegal e leedi niger nonni nani ko horejo onni on fana musa o hokki jadimin asumana shina e kelalol
Duruwo be bibbe leedi Niger der duruwo to lakugo gadi bawde mubben fu be tittinkineke sanne kenga fedde pulbe be leedi Niger durwidi duruwobe leedi Sierra Leone Ghana e Nigeria himbe ame kebi jawti jangmo Allah yari Niger e Senegal chaka mubben duruwo sattingo wadoite gan hebude barjardi duruwobe meden gadi bawde mubben hanno mi halirono Allah beedu sa amabe do de en dari no gila on wadira pelle pelle leedi niger kan heb no kure dida berde senegal no ardori niger didi didi duro goto goto kandu hannen wadete
yone zaita
yewtere men pindinol illa sappo e jene lewru mars hitane dubi didi e nogay kan neddo arano hebida nyaw coronavirus del leedi Niger duudal halaji gonno fille do filla hano nyaw coronavirus wobbe no kala halaji penpeneji nonni del doktoroje den be nyawgun nangi e be nyawgun wari nani ko docteur Suleiman Karaji o fantini hano jadimin nonni bo Farid Burayma
do leydi Niger subaka Allah fu no hebe nangube nyaw coronavirus ngu endam ele halaji gonno yilo yilo no wi'e ko wonno haale dum fu yo fewrino endam loktoroje den kay gonno fenna dum kanon woni ka do hala ka wala futo ko jodi yordo docteur Karaji Suleimana docteur Kawjido Samu Fabotobe himbe e do ko yaado fi cellal haliri
on a entendu les hôpitaux les agents de
menani der loktoroje e golobe do fi cellal balli e ko nandi e mum amma habaruji penpeneji no ala fu alama loktoroje loktoro ben tawa kena gam renude bibbe wuram der wakati lati do hem fu denne min anda toy halaji di ngoni no jua ama dum wana ngongaju
complètement infondé
non non du himbe wadi ko nyaw coronavirus ngu wari illa ko coronavirus wari leydi enna mars dum inadi de nogay dum e hore mun dum himbe don kaldo mo no wi'a yo fewre no endang wietebe coronavirus wari be fu docteur Karaji Suleimana o dum do fu hono halaji ni peneji ko wonno dekene loktoro ben endan non
les décès dont on parle se passent dans
mais deji di filamu haltedi der koreji wonno wada wona der bibbe wuro dum won dum wada denne nimbe no ja der anyeje miden godi nokku to na wala kan jewtinte biteddo sermes momin gatta fu seko gonder mun amma min bawta hadde halaji gondi no jano garta dim gam wobbe kay le majji gonno burdi e jidan tumo yawade gollobe do fi cellal be e hore mun non latibe chonni yonkiji mun en gam wallude wobbe gollal non to neddo yawi mursude yonki mun do ko yawi kambe koreji mun fo gam da yadi e kolte mama ne juudema ada yawi rabude koreji mada farri terenom wodi du duuda sanne golleji to neddo yayi farritide foti du
pour ta famille
do min dannata habaruji mi e fulfulde sai jabbito don hausankore gungu mahammad dantini no waddan habaruji din yottotamo